Kau siapong poli, cibong poli, kau siapong poli, cibong poli, cibong poli, cibong poli. We kau meona ni na chichi na mchizi kausha. We kama umeona ni na bang niko na machawa kausha. We si umeona disikali na shusha baba kausha. We si umeona mina vimba staki shobo kausha. Waiter, 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 waiter zungusha kama tulivyo. Hakuna mupe muruke tupe tulivyo. Chawa, 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 chawa kausha. Siri zisifuje. Hebu kausha. Dalia mshadude. Chizi, 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 chizi. Chizi lipa bili. Acha kukausha. Miso mlezo wana. Wala usizuge.
Minya.
Kama umeona nina chichi na mchizi kausha. We kama umeona nina bang niko na machawa kausha. We si umeona fizikali na shusha baba kausha. We si umeona mina vimba staki shobo kausha. Tani kila chipsi kavu bila kuku kausha. Fizikali kula ugali na mrenda kausha. Nikipanda boda boda dala dala kausha. Bata masaki homu buza kwa mpalange kausha. Waiter, 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 waiter zungusha kama tulivyo.
Minya, 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 minya.
Kausha.
We kama umeona nina chichi na mchizi kausha. We kama umeona nina bang niko na machawa kausha. We